you lost another one.
Shonila, ngabangani bam nabo banyamalala vele kwashabalala ayiwe nambali celumeka ncane izinto zihamba kancane wathi ungawari ngikhalakatha ngizongena phakathi alakasha angirasha nangirelaxile ngichilexile ungazenzo sile ima kancane lento ayikholula noma ngingazilula kunzima kakhulu ngibona ngikhushe namagenge ami strong sasekude fami bathi ngizofika phakathi alakasha.
Let's see.